obuchanyingirira mpasei obudde bwe buno nasazeewo nkule njagala nswaza banyimirira okufa ekalama yange bagirumako akatwe era ekinkezezo njune nina ekizibu kimbombeza omutwe waliwo omuwala atwagalana nnyo okufa amanya ebbe nakosa nanziri oli ayina empisa ezitayinayina kale bamutendeka asaana nnyamaka naye ekizibu kyayina ekibi enju yaabwe obwavu bwagifuŋŋana waliwo n'omulala gwe tupepeya naye oli bijodola ayitibwa sandula wabula mu mpisa ezeetaagwa mu maka bwe bagula eryo liyafuna feriya nandibadde natabuka nemwefuulira naye waabwe bayina siringisi era yandeesa pakinze eri muti tubadde tujja n'agula n'ebintu byo ekyo kyekimbobya omutwe buliddwa amagezi bwenkola disizoni kale kyekindeese gwo nsalirewo ssebo mpasaani ntwale wampisa oba tazirina asuza lubiya ssebo kyekindeese gwo nsalirewo tugenda mangu mpasadde naawo boona ndeese avuga kabyata
seza obugunjufu mazima nsimye bavubuka benfunira abagazi olw'omukejjanya abagadde benga lwabagamba kyobulaba obufumbo bwafa naye kombuuzizza gwe mwana wange kankuyambe gwabasooka okujja mutima yole talina bihaviya wadde binojjo omukazi kaaliba n'ensimbi n'omwesaako okumuwasa mazima ogenze kitwalibwa omukazi n'osigala ng'akalenzirenzi mu kuyumba waaliwo akufumbya n'emmere ko n'obugoye bwe obw'omunda amazima obwoze ayinza n'okujooga n'aleeta nga basajja b'emaka muno nga bwakulimba kale nnoogezawo ekyange nga n'enjuju olimu bakadde be bagizimba olw'ekyo njagala wampisa nze bw'oba otwala kufumbire nga wadde mwavu obufumbo mpisa mwana wange nkubbirako tukyama lwa nnusu omufumbi yebbena omukaga anoonyeyo abajegaye nkumu obufumbo mpisa seppaale nkubbirako tukyama lwa nnusu omufumbi yebbena era muyita mbuuzeeko okuba akuba essimu
atendeeseeyo ebipya buno bugayegayo obwa ntisandula munnange bw'alabye endabika ya wano mbutewatuukana mutindo gwa luno akubidde n'abakugwenya abatereeza amaka baalize bamuwe pulaani ya wano baluwa ye wano bazzukulu ba wano bagende mu mmotoka bajjeyo n'ebintu byo kirala kyagambye era ekizibu kya wano emasannyalaze ko ssenente y'amata n'ekyamazzi nakyo kisazeewo amaze bakateekera eddala mu luggya lwa wano kale ekyo kyekimbobya omutwe ne mbulwa n'amagezi bwenkola disizoni era kyekindeese gwo nsalirewo ssebo mpasaani ntwale wampisa oba atazirina asuza lubiya ssebo kyekindeese gwo nsalirewo tugenda mangu mpasadde naawo boona asituse otuwa obuyambi
ekintuuseeko ku byendaba mazima mpunze waliwo olyakuleetera emboozi ngera byanyumya bipangepange bya bulimba bijodola omazima asonze ne beyayise eno beetala abapima nnyumba mbadde kyatenda ebintu bino ate n'atalina siringisa owatusanze waaki tomugambye n'alinda nze nga bwe mmanya abagagga bopapa bantondo abakiraawo pulaani y'ennyumba n'agiyuzaamu okwekanga omukisa oguse nkole nti okuluŋŋamya omwana mpozi kye ndabye tudde mu bantu batuyambe dimokulaase bw'atugamba tekambasimbewo ensonga zinaawo lwe zinaggwa katuufu n'ensonga abantu bano ebeesimbyawo okwekwasa nga ya bulimba katugeze nga ya buwambu tulabakira munne mutabani ako kabagambe tulyoke tutandike. Bombi banania na mega zempuri nanti dakaruru kubwa
iyo tati nganza njini bakasi ii mzei wandi banoruda
wade munango guzu wa sura ngate yete miokuzi mbe nyumba
na enza wento nolira pena ore mpise nungi ya inza nokaria
wetulaba pena rusinze buambu tubichu soli na musinga mbumpi
zembira kede mukama kana karuru kakwa hulungi
oba kubombi banania na mega zembuli randi dakaruru kubwa
iyo tati nganza njini bakasi ii mzei wandi banoruda
wate munango guzu wa sura ngate yete miokuzi mbe nyumba
na enze wento nolira pena ole mpise nungi ya inza nokaria
wetulaba pena rusinze buambu tubichu soli na musinga mbumpi
zembira kede mukama kana karuru kakwa hulungi.
www.mp3ugandanmusic.com